Yes, ke a fela pina hape. Why? Ke re ke a thathulo. 6